kuuza ni za giza. Chini chini wanapanga kukuumiza. Hawawezi shindana na Ebeneza. Maombi za nyumbani zinaniweka. Hawezi dim, mwangaza wangu hawezi dim. Najiamini, kila siku najiamini. Hawanioni, niko on my time. Upepo wa bahari na utamu wa Mai Tai. Ukuenda, misijali wataenda wakunipenda. Najua watanipenda aliju. Huyo ndiye na impesna. Nitazidi kutesa ilishandikwa. Nani anaweza kuipinga? Hakuna anayeweza futa jina. Mungu peke ndiye kusema. Iliandikwa.
Ilishandikwa. 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 Nyasairita. Nyasairita. Nyasairita.
Nyasairita male napita, najua nimeshinda vita. Member wanake di keep it a hundred, sai ya keep it a meter. Ona mboka imejipa, ngori nazo zikidifa. I know I got my bro on speed dial, I'm a VP Keitha. Nowadays nasipata baraka, daily in Kana ziorder kwa eBay. I reside in Kana and milk ni abandon and I never run out of deep ray. In the wilderness I was never alone, nikipigwa vumbi ya kite. Now 10 years later I'm on my throne, kichele ina flow kama Rive. Nana bishana na most high, background imetoka ni hostile. But I held my head up high despite that, julijua God ako close by. And I won't lie, man I met some people whose intention was to break my soul. But at no point I said I would give up on my dreams and goals. And you can do the same. You can make it through the pain. Ilishandikwa brother, binadamu hawezi change. So no matter the situation you're going through, keep your head up homie, this song is dedicated to you.
Ilishandikwa. 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 Nyasairita. Nyasairita. Nyasairita.
Dakitari na leta dawa, nikiwonjesha kiasi ni tamu sana. Utamu wa sharubati hawezi kana. Naifanyanga tofauti siyo majini. Jijini ya kukaliki bila kujituma. Na ninajua ilishandikwa. Nyasairita, nyasairita.